abakulembeze mu town council ye Matete mu district ye Zimbabwe batandise okutalaga amasomero okwekenneenya omutindo gw'ebyenjigiriza. Batadde essira kulaba nti amasomero mayonjo n'okulabirira ddala obanga emitendera egigobererwa ku biragiro obanga emitendera egigobererwa kw'ebyo ebiragiro bya wa minisitule y'ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu kwetangira ekirwadde kya Ebola. Meya wa Matete Town Council Ronald Damuja asinzidde ku ssomero lya Matete Comprehensive Seed Secondary School n'ategeeza nti wakyaliwo okusoomoozebwa ku masomero agasinga, bizimbe ebitamala n'abaana obutaba na ntebe kwe batuula nga basoma.
Bannamateete basobole okuteeka abaana mu masomero n'okola obuyingo oba abaana mu masomero baalipootinga ky'omukisa omulungi ensanze ng'amasomero taana apo tebadde mbi naye era ne tugezaako okwetegereza n'abakozi oba gye bali ku masomero era ng'obudde buno essomero lya Matete Comprehensive Seed Secondary School tewabadde wali olw'ensonga nti abakozi bonna ebitundu 10 ku 10 bonna babadde we bali era ne twogera okusala empenda okulaba nga tutwala n'amawulire tegeetaagisa mu bakama baffe ne mu kanso okulaba nga ebizibu zibiri byasanga okusoma. Je vous recommande.